Na hivi sasa ninaomba nimkaribishe Mheshimiwa Hakainde Hichilema, Rais wa Jamhuri ya Zambia.
I wish ningemwona Hichilema nipige magoti nimpongeze hadharani. Mgombea urais wa UPND Baba Choki anayepinga nani? Asangafya niluvana, as you can see, it took us from nothing to something. Anawapenda vijana, as you can see, nao pia wanampenda. Free education, Mr. City, mwana maendeleo. Just man of the people, na ndo maana mimi na Windows. Hata kwa kumtazama tunampendeza uongozi. Zambia songa mbele, echechi baba mkombozi. Oh daddy, echi echi cheza ni kune. Mr. Peace in order, we thank you for economy growth. Oh daddy, daddy, hebu cheza ni kune. Zambia number one, UPND. Na mungula chita pretend, show me what you think he has not done. Mwalete la sonte pawa bomba sonte ni sonte. Aku fonte ni abombi, palale tuwa la Zambia kuisonde. From border to border, mwalete le Kenya bombe. Mwana ni misevo fusha wololo, pit by pit file kontoloka. Dati nkonke nkonke, imwe ndungu ululeni. Mwafyoze chumwachita na lisumina nisoti sana. Nisoti sana, eh, soti sana. Everything you do for the people of Zambia, soti sana. Soti sana, soti sana. So daddy, I say, send it to Shane. You deserve the sound. Chezani kone, Zambia number one, UPND. Daddy, imwe fyoze chumwachita na lisumina nisoti sana. Nisoti sana, eh, soti sana. Everything you do for the people of Zambia, soti sana. Soti sana, soti sana. The reason why I sing this song, this man is true friends of Tanzania.
Peace, security, stability of Tanzania is the peace, security, stability of our countries in the region. We do understand that if we lose peace in one country, we are all affected.